Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to bogi jande faandu hala Mamadou Samassi ko jam wali sakrabe hidibe. Nawtrade telephone wartu to boji yo hundende yimbe le hewbe ngadata ka non gollobe mali meteo holti wide yu alhali mbawdo furude fernyango. Botu modo nuter en mali fuddi kenyen bamako do galdo kortal balde didi yu bangal imadra hidin tingol kabaru seria e wi landinibe be. Yotre meden hertande dossier semaine yo wi do yirwer suka homo hani yettede jawmudo les journal mede dingon sembe kabaru amen hande bete aljumari sakko jene juillet 2024 bismillah sakrabe. Dungu fuddi leledi ndi yimbe le hewbe na nawtoro telephone e wottu mo kammu tobata ka non e wi gollobe metube kuteji mawdi dum sambinta e dubbibe adama kasara mawdo ben dum kasara mudun na yawi sanne e wi be do gollobe be fatumata ko jogon ko hebene kede fostango Ousmane Niali Bouli e Oumar Wagalu
sini kambo ana toba hatta himbe yogabe lakitinde telephone ji mubben yogabe jabata don sabe hulde farateji gondi do majali
ina zame anere ma nyoy same mangam
ko hitandi kande ko mi meda yide kammu an gidirani so kammu an tan min kam ni fan telephone an mi huran tintorde de furdu min kam ni fan telephone sabi demi do hula mayde wakati fu mi de halne dum modja ka hatta kam notira telephone am
aya kam be meteorologue be collectivité ne do hana lakitinde telephone mudun sini kambo ana toba sabe torra peñali e majali ana ba hewtade be himbe amadou jakite woni horeje service observation et prévision météorologique mali
tout objet
hunde ko nayri bangal tintorgal na ko nande mudum fu selay jogade ana way fodude majango fewtude joomu na fodude feñango kammu le dedo kudde den do hani rentade telephone an li hen ko nande mudum dedo kudde an bay fodude yite wakati fu joomu wana e farati
electrocution tagal telefoji meteorologue ana darta e himbe cala nawtarade hunde fu ko yayni wattunde iwondeji tobata fu ko resini henduji ana hen
sakrama tuddu tak laaji ba du kawar jom banga be am Facebook adun X un Twitter kiddo jawuji defo ben martito ko beta ko watu 10h wi ministere ber leedi ndi monde jande di do jawuji tawte dun le jangirde kanye kap ngaji di fuf e kanye be mbal www.portedic.ml kambe ben nan ngadbe imube nambara non unyaji temede tato e tawe ko badi unyaji chapande njoyo fande le kabodi mbien gulleji kambe noter en kortal noter en mali fudi alkam sar kenyen bamako do de do yeso kanko premier ministre do docteur Chougal Kokala Mayga dal do kortal balidi yo ele imadra hidin tingol kabaru seria e wi landini be sisle woni noter en ben drande jugube drande mondo le kabaru seria e hebgol usuruji e yirwere kebe e hotogol jamle leedindi kortangal be jo bangal botu modo kabaru seria mamman baba kunta tawantun ked na fastango Oumar golo Ousmane Niali Bouli
le odo botufabe jewto no golleji lollirbe notaire en wori le leedi ndi be jewto du datti kisidi be kani nangude non kanko maître Demba Kone ngondo yimbe el noddirte be notaire en le leedi malni o hollitiri wide
l'objectif ultime
fanda mudun arandeje yo labinde golle amen ndar totti Allah jungodu di nuke benirte jogala do wadde fa golle amen o lato mo honon wala sabi himbe anda nafa amen min emin kawrintinobe kalisi lampo lobbo
bon collecteur d'impôt
kanko soggel ko kala mayga o wino noddirte be notaire en be gonde golle ñaloma hande dun latiki sababu so kebe usuruji lamo beedi
o sisili holiti darande notaire woni windobe yalla fandaji tewteddi ana kebe bangal dartugol kalisi lamu do imadaraji mabbe
o do botano wondi e wadede jonuna arande mudu faabe jewto yalla hono be do yimbe le kan latirade gollobe tibarbe gollobe hewbe kanyen tawa le ngal do kawrital
kartal du ben martin gon kupa talki bingulu den ka ku mali wada makenyen boda mo nyadi tartarande sa pu jegom juwe to ministere saria den no wi gulirande fanda mudun yu martin du kumpa yimbele do sadiaji ben yimbe e galle le ben to ngade mudun chapande tamdi chapande jiddi e jiddi don lator sababu mun chande hore martin du kumpa ke sababuji ben alhaliji kebgol bingulu den ka ku mali mohammed malud naji mon horojo kabaru saria mali won ko hani adam amadou haydar ken fasango Ousmane Niali Bouli
minen aniya amen wona yeddude ko sariya wi ka noon mbiɗen mbawi hultinde ko woni hakkille amen dow aniyaji laamu o dow farati yogaji min kolitaɓe hono ɓe gatta dow sakkade farati yogaji gonɗi dow himɓe yogaɓe dow hude ɗum ɓen talkur wiide yo malinkoɓe tawen so ɓe himɓe ene andano ko goni ɓe dokkatakeno talkur wiide ɓe malinkoɓe miɗen komin jiiɗi golidal waɗa fati ceedal waɗa en fu jokken lawol gotol kala caggan han anda hono hanni wadde fa heeɓa talkuru latade malinke jomum anda sini aɗa yiɗi duul talkuru anda lawol ngol hani jokkude
passe par tel chemin
bangal championnat mbiyatno figol ballon rewɓe asimande laatigi champion mali ben li kawrtal mabɓe jogoɓal ñande alal bare nde ko wiyete caridas e on wattu o mbiyen yala yumdi kabaru bolo mali kawrtal mbiyen sukaɓe sappo duuɓi sappo e jeɗɗi waɗete fay ɓoyata banggue goɗɗo ɗumno juge olympique banggue landal juge olympique paris 2024 macci hakkude mbiyen leydi mali ndi fiyama ɗum woni équipe olympique mali ɓenno fiyama wonande paris 13 athlétique ndenno yeren ɓeeɗo fawno keɗɗon no fayitango Oumar Wagalo
figol ballon rewɓe yaade ligue des champions rewɓe ele ɗum timmi alal bar ƴaɓɓinon de nde ñalawma jeegoɓo o isfas kañi as mande fe goto ronkini goɗɗo as police amazon ɓe commune jooɓo hawi ɗum watti ɗum baddi ɗiɗi ɓen keeɓa fe baddel gotel le hokkude sembe figol ballon rewɓe le leydi ndi walde fema futtude no wonde wadde piiɗe arande rewɓele ɓe gala duuɓi sappo e jeɗɗi le leydi ndi ɗiɗo golleji fuɗɗan lenogaye goho lewru jeundu nokku noddirtel stade mamadou konaté jaga buule mali ɓe gala duuɓi nogaye tati ɓe gondi e wadde immadaraji mabɓe no pirata jeu olympique ko hani wadde nokku noddirteɗo franci ɗum laati sababu so pewte guɓal noddirtegal paris 13 hanken heɓe fo gatti baddi ɗiɗi le aljumare nde mali en hani fiidude kasen e fedde nde noddirta bobigni ɗeɗo piiɗe ɓe gaɗan ɗum farde mabɓe fuɗɗude piiɗe gongongaɗe lenoga ene lewru juillet waroru ndu mali waran fewtude israel
to bana mbatu hultan wiide uñan jeegomo sukaɓe joguiɓe hakkude hitande e duuɓi joyi ben pesete banggal sakkade ñaw pali ndenno imadara o yo iwde sappo e jetti yotade nogaji ɗiɗi juillet ndenno le jañili cellal nogaji ɗiɗi gonɗi banamba fo kabaru o tottama ñande talatara nde wonande ardiɓe cellal wattu kawrtal e dow haɓo ñawuji ɗum balɗe joyi wate imadara o ndenno hultan wiide ɗum ɗo ben ɓeɗo pesetoɓe ɓe jahanno damgal e damgal yalla fisude sukaɓe
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗen dusi semaine ana yowi dow mbiyete kabaru yirwere suka ko ɓuuri hewde so suka barkini wiyetede mbiyen yo saabi muñal mbiyen inniraɗo o nden jogaɓe wi yaya ele dewgal makko ka noon ko ɓuuri hewde abbiraɗo o kay mbiyen haalamu haaltage fi yeɗen ɗo ɓeyro faamu dow kanko ko asra diara heɓani banggal muɗum kedde fastango Oumar Wagalo
jalla ne koni
barka allah sai nyutugo dum gubindo dum sabi innam munyani sanne abba o wada non dum no mojjere sanne bibe jalambe
ka do ya hala ko suko jokole goto sedi hollitiwde hebi ko dartate adnaru mudum ko lati sababu mudum du wiye yumba mudum non mi cittide wiide yimbe le hewbe kanyen kalta dido halaji ana biye suko gasi tan yo ina mudum non bamde segu fa jottuda kay kanye gaw hakkilaji jamarnde an fecci
premier contact de l'enfant
sikola nda gubo mo kettel ta yide yo yaya makko ko ɓuuri hewde rewɓe muñoɓe kay keɓan sukaɓe barkiɓe kamɓe mbajoto sukaɓe inade ko moƴƴi e rentade ko guni yaya o wallata ɓiyo ɗumne yata koye caggal jogola moƴƴo yaya o jaati ndenno ana hani o muña ko tiiɗi jawabu muɗum woni moƴƴere mo heɓata suka o
so neɗɗo muñi tampere tan caggal muɗum sultere woni toon kanko noddirte ummo kuyate laamiɗo fedde nde noddirtete korotrade tokkuli koroto o tawdaka e oɗo hakkille o wi ko jiiɗa suka laatiki fou attan yo peccanaɗo ila wara e adduna
ana woodi sukaɓe gilla wattu moɓe jiyata aduna inniraɓe mabɓe yawtan ka ɗum hettaɓe hantade le gurdam mabɓe ana woodi ɗum inniraɓe ɓe biwoɓe no woɗiri ɓiɓɓe mabɓe ka ɓeɗo mbasan le gurdam mabɓe ɓeydare ɗum ɗum ne woodi inniraɓe bomɓe sanne piwoɓe joom galle mum en ka hatta eɓe jogui ɓiɓe hantiɓe ɗa holta wiide suka hanto ma paari hanto yo tan ko allah muuyi
kanko andanɗo kabaru neɗɗa ko noddirte drissa sidi be o wikkoɗe so ɗiɗo haalaji ene kaale yalla debbo an laato debbo lobbo fa jaam e deƴere heeɓe e galle
la tradition le tawangal ɓaleɓe ma dum diina hakki gu uɓo cukalel banggal abbiko yo heɓa niraɗo moƴƴo caggal muɗum birki ndenno so ɗum neɗɗo heɓi debbo lobbo ko heddi ko newato ɗum matel sanne le yiwere calɗe joomum hakkillo makko e fayi sifa gurdam suka o.
Hewɓe ceediɓe kay kollitiwide ɗum fuu ana yowi dow birki suka ɓe gaɗi noddago fewde saraɓe sukaɓe tinno biira sukaɓe muɗum ilana pamɗi
ɗo kattani kabaru ɗumen hannde sakiraɓe mittono sato ben humpitade banggal kunafuni 37 321. Mi ramira noon ka famɗi fof ɓuuɗi noga tawa le téléphone joomum ɗo saɗa yewtere meɗen magasin yettere meɗen magasin yo kabaru sukaɓe ɗen yowdi dow jande ben sukaɓe banggal diina e wattu foftere ndenno ɗum yata caggal ɗum saɗɗaji helene ɓeydoro fam keɗɗana ko heɓani laalay tangara e dow faba heƴaɓe amen jogaɓe dow fasitango min e Ousmane Ñaly Bouly en ñalle jaam.
D'accord ɗe so tawa alsina men so tawa kirétien en sukaɓe duuɓi jeɗɗi yaade duuɓi jeenayyi na ko ɓuuri ɗum gaɗanteɗe ɗo Bamako ɗo sukaɓe min kawri leyɗe nokkuje kollitiwide an andi ko jiɗi ley o wakkati
abbamma waddi kon ga en ko dursi alqurana mi jannginama ɗum hono salligui ɓamatati ɗomi anni wadde e lenuku o yala ɓeydoro famudu julde natade alsinamen lobbo dursi ɗum sonati addi sangaji yila abbam yo gollafa gasa jooga ɗum newdi fewde e saraɓe amɓe
vers mes parents
onna sukaɓe mbirini saraɓe hewɓe kollitiwide suka suudu woni ko fuɗɗata jangguinede diina muɗum ka noon joomum ana wawi jangguinede ɗum caggal galle muɓen e wi mabɓe saraɓe min kawri ɗo Bamako ɗo e motti kollitiwide ɗum wajibi noon fewde e saraɓe
mi anni an ullude sukaɓe e galɗo kawtal chrétien en saabi ɗum lotta sababu mbaytan nokku jonde mabɓe ɗum mo anni ɗum hakkille suka ɗum jangguina sukaɓe e laawi diina guila eɓe pamɗi nden soɓe mowna ɗum latanta ko ɓe tiɗ Allah suka o ɓe lotto famɗu duuɓi ɗira ku sukaɓe chrétien en woɓɓe e oɗo wattu foftere neddi sukaɓe yaade duuɗal yaa ɓeydoro famudu diina o jande école tubakuɓe tan heɗata.
Ɗo mbiɗen goni kalabankura kumble ni nokku mawɗo goto mo étage ngaji ɗiɗi ɗo sukaɓe ana jangguine diina alsilamen yo ɗum sukaɓe temedron e joyon ɓiɓɓe rewɓe capanɗe nayo ɓe duuɓi joyyi yaade sappo e nayyi madame Bakou Aminata Diallo yo goto e moƴƴininɓe o nokku holiti en hono ɓe gaɗirata ɗi jandeji kanɗi wadde balɗe deɓe e
joyyi nokku hettanaɗo sukaɓe lekkoy gaɗoɓe lebbi jeenayyi jande tubakuɓe ka andal foof ɓe gala bangal diina ndenno min jangguinanɓe alqurana ɓeydoro famdu suratiga jiɗɗi saabi yogaɓe ɓeɗo sukaɓe garanna tawi fay hunde anda fay suratu fati nden noon min jangginaɓe ɗum foof ley balɗe capanɗe nayyi e joyyi min jangguinanɓe hadisa ngaji banggal wajuji min jangguinaɓe no arabankore mereteni ɗum foof nawi e dow alhaali duuɓi sukaɓe ɓe.
Emmanuel Puccugu kañum yo hoorejo goto colonie de vacances église évangélique protestante Bamako courant e wi makko haalaji Allah tan woni koɓe kalente ley o nokku ɓe dokkete du hakkillaji lobbi ley o nokku du huncinimɓeɗon hoore kañum darontoɓe sukaɓe duuɓi nayyi yaade sappo e ɗiɗi hakke lebbi tati
c'est une activité organisée par
kawtal ngal église landinta sukaɓe kañe guiya mabɓe e wattu foftere mabɓe yalla eɓe keeɓa koɓe kinno ɗum ɓeɗan ɓe fama banggal haalaji diina e kulintereji kewɗi ɓeliɗi e gurdam e nokku hertanaɓe sukaɓe foof chrétien emo wona chrétien
pour y participer
e d'accord ɗe sukaɓe woni ko gaɗana e wi andinɓe kabaru jande nafa muɗum fa heeɓe kana tawe kabaruji mabɓe fuu ɓe daranama saabi suko ƴiwi suudu muɓen ɗo heɓa nokku yiɗi fuu ɓe koltiwide du ɗum hana wadda ndeɓe tiɗallaji eɗum hani lataɗe nokku moɓe jewtata ley mum seydou loi yo andinɗo kabaru jande
soni ɗum latanta ko sukaɓe dongal soni jangguinoɓe sukaɓe ana andani golle makko so colonie de vacance so jande alqurana ɓeydeno faamu kabaru diina kala ko laati kawrtal ngal soni wattuji jandeji ɗi juuta sanne ɗum kawrute nafooje
sanne
kamɓe andinɓe kabaru neɗɗa koɓe landoto almusaɗɗa ko wattete e ɗe d'accorɗe kande vacance ɗe e wi mabɓe wona saraɓe fuu mbawi naɓɓude sukaɓe mumɓen saabi e wi mabɓe le o wakkati almusaɗɗa muɗum ana heewi ha yettade kaake ɓe kani hokkede